pima ing'eyo kaka dwaro to bende arito dwaro nite wagenore Rosa jaber ageno iye pacha te Mwangi winga pima ing'eyo kaka dwaro to bende arito dwaro nite wagenore Rosa jaber ageno iye pacha te
Bye.